warbixin ay soo saartay 9kii bishan May ayay hay'adda Human Rights Watch faahfaahin kaga bixisay. Waxa ay ku tilmaantay is-sifaynta joogtada ah ee ay wadaan ciidamada taageerada degdeg ah amaba loo yaqaano RSF iyo maleeshiyaadka xulufada la ah ee ku sugan gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Warbixintu waxa ay sheegtay in RSF oo ah koox kasoo jeeda qowmiyadda Carabta ay beegsadeen dadka aan Carabta ahayn ee qowmiyadda Masaaliid oo ay ka dileen kumanaan qof, inkastoo warbixinta Human Rights Watch aanay sheegin tirada. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa 9 milyan oo qof ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay Suudaan bishii Abriil ee sanadkii hore. Warbixintu waxa ay ugu baaqday Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika in ay dhaqan geliyaan cunaqabateynta hubka oo lagu soo rogo Suudaan si looga hortago rabshado kale. Sida uu VOA-da ugu waramay Maxamed Cismaan oo ah qoraaga warbixinta kana tirsan hay'adda Human Rights Watch.
There are many lessons learned that the international vision community seems not to grasp. Or move forward into action to prevent further atrocities.
Waxaa jira casharo badan oo aan horay u baranay, waxaana ka mid ah in beesha caalamka iyo ururada gobolka ay u muuqdaan kuwa aan fahmin ama aan rabin in hore loo socdo si looga hortago xadgudubyo kale.
Maxamed Cismaan ayaa sheegay in Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika midna aanay waxba ka qaban xogta ay warbixintu soo bandhigtay.
But so far we haven't seen any movement or response from these
countries. Waxaan aynan u jeedinna xitaa sida aan soo sheegay sanadkii 2020-kii, waxaana ka dignay weerarada joogtada ah ee lagu hayo dadka rayidka ah. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto jawaab sax ah oo ka timid meesha caalamka.
Midowga Afrika ayaana ka jawaabin codsiga V O A si ay wareysi loola yeesho oo ay uga jawaabaan arrintan. Sidoo kale xafiiska ergiga gaarka ah ee xogayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa ka jawaabin codsigii loo diray. Bishii Abriil, xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in laga yaabo in dambiyo ka dhan ah bini'aadantinimada laga geystay Darfur, waxaana uu tan iyo xilligaasi walaac xoogan ka muujinayay dagaalada socda. Maxamed Cismaan oo ka tirsan hay'adda Human Rights Watch ayaa dhanka kale muujiyey sida uu uga xun yahay xaaladda.
I think we need to have a conversation around the moral and political responsibility at the same time.
Ilaa hadda maanu arag wax dhaqdhaqaaq ama jawaab ah oo ka imaanaya hay'adahan aan talooyinka la wadaagnay.
Qoraaga warbixinta Human Rights Watch Maxamed Cismaan ayaa sheegay in xaaladda xuquuqda aadamaha ee Suudaan ay kasii darayso, islamarkaana loo baahan yahay beesha caalamku in ay isla kaashadaan sidii loo dhameyn lahaa dhibaatada jirta.
I think bringing Darfur and situation in Sudan to the focus on the agenda, you know, engaging with the civilian.
Waxaana qabaa in loo baahan yahay in aan walhadal ka yeelano mas-uuliyadda arrinkan inaga saaran, sababtoo ah macquul ma aha inaad tiraahdaan waxaan garab taagannahay dadka Suudaan, laakiin marka waxqabad loo baahdo la idinka waayo wax jawaab ah.
Ciidamo nabad ilaalinaha oo Qaramada Midoobay ka tirsan oo loo diray xasuuqii Darfur sanadkii 2003 kadib ayaa ka baxay dalka sanadkii 2022, taasoo keentay in loo cusboonaysiiyo ama la soo cusboonaysiiyo beegsiga Masaaliid iyo qowmiyadaha kale ee madow. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in dagaalka sokeeye ee Suudaan ka bilowday sanadkii hore uu xaaladda uga sii daray.